babetu mfana uzustape Abubwana lobu washaya abantu Ungatipe unsizwa babetu mfana uzustape Abubwana lobu washaya abantu Bufundile unsizwa babetu mfana ungastape Abubwana lobu washaya abantu
Bayama,